sukaɓe teyiɓe beltiɓe beltanaɓe bisimila moɗon e yewtere meɗon wowande ɗum woni acti de jeune. Min calmin on sanne, mbiyanna Ousmane Ñaly Buuli hayre waare no mbaɗɗa.
Mamadou Sama Seku, wallahi alhamdulillahi mbiɗa woni e jetta jaal.
Jetti Allah sanne. Hoɗum joɗoɗa min e sukaɓe hannde na?
Sukaɓe kabaruji ɗi joguinimi ɗumɓe hannde en kala haala yambingol ñalawma keƴanaɗo jooɓe joolari e mini magga kabaru muɗum ana fawi hannden dow yalla sukaɓe koyɗi mumɓe en gatta le dialogue national inclusif o. En timmidiran kabaru haro caldi e kaalen haala ligge en.
Ousmane Ñaly Buuli hayre waare, mbiya ñande sappo e jetti lewru décembre ɗaɓɓiri ndu adunaru ndu yambini ñalawma keƴanaɗo yimɓele joolari.
Noon jaati wori Sembe Seku, dow kabaru muɗum laamu koɓe leydi Mali ndi meccintini sukaɓe yiɗiɓe yaade joolari andude tiɗallaji gon dow kabaru muɗum. Ɓe kolliti wiide sukaɓe annda ley leydi meɗen ndi ana mbawi heddaɗo golla, ana mbawi heɓude ko nafata ɗum ɓen. Fa ɓeydorede faamu keɗɗeno ko Amadou Koyta, ministre kuminiɗo malinkomɓe wonɓe sella
joganade hakkille yimɓe mayɓe le maayo gueetiɗi majjuɗi e wattu e juuɗe amen kasen wiide sukaɓe nangoɓe ɗati colu ɗi laaɓani. Mine paamiɓe, mine andi wona kamar yidde yaare colu waɗi soɓe nangui ɗiɗat. Ñalande nde wallimi wartirde ko ɓuuri yimɓe ujunayyi joyyi nde e balligu o yam hitande hikkande.
Banggal yambiriji ɗi yontere ƴaɓɓinen nde, mbiyen haybigol ɓeygu ɗum ne planification familial. Golleji muɗum fuɗɗi talatare Bamako gana hono
Sembe Seku. Dow kabaru muɗum sukaɓe Bamako en landake ɗum, ɓe heɗi woni hakkille muɓe e dow kabaru heƴodimo, keɗeɗen koɓe mbi
nawtarade mana wala fo ko torrata hakkillam ka totigo ɓeygu ana moƴƴi fasanne. Min yo koɗi nawtortomi e hakkillam manaji ana ndena ñawuji kewɗi banggal duol. Min yo jatta lewru nangammi somi nawtoro totigol ɓeygu du wallan debbo heddade e cukaka.
Ousmane Ñaly Buuli, mbiyam fay ɓoyata sukaɓe mbiyan tin uñaji jeego moon rewɓe e worɓe iwde duuɓi sappo e nayya duuɓi sappo e jetti ɓeydente faamu banggal jogola jawdi na hono Ousmane Ñaly Buuli.
Kabaru muɗum ana moƴƴi sanne, homo heɓigo hakkillo Sembe Seku.
Ousmane Ñaly Buuli, mbiyan projet aflaten woni keɓde oɗo mijo lobbo e wi heɓɓe hakkillo ngo heeƴo yo mbiyan landinde sukaɓe ɓe e wawa darnade kabaru gundam nokkuji ɗiɓe goni. Keɗana ko halni Mamadou Bojaga, mbiyan yuɓɓo golleji projet o.
Avec ce
programme, programme min jangguinan sukaɓe yalla ɓe keɓa hedde ñamade le banking aji. Darde ɗiɗi woni le nde jande, darde arande woni janguinde yimɓe kamɓe janguinde ɓe sukaɓe, golleji kabaru janguinde yimɓe kamɓe janguinde ɓe fuɗɗan le lewru février. Caggal jande yimɓe janguinoɓe min cuɓoto école ngaji wala centre ngaji to ɓe sukaɓe wawi janguinede. No wirani ka programme jandeji ɗi muƴinama fa fordine le wakkati mum min goni e mum.
Hujjande hoore mbiyan yiriwere sukaɓe banggal keɓe ɗum woni fanda kawrutal lolel ngal foire des idées gadɗo to hôtel Mande yontere le yontere nde. Ousmane Ñaly Buuli,
Sembe Seku noon jaati o imma dara mo association sitako Mali waɗi jawdi muɗum ambassade leydi États-Unis itti.
E mbiyan ɗe metta sanne, mbiyan Martine Koumba Diarb jamare nde wiide le yontere ɗiɗi tan sukaɓe likkoɗ ɗiɗon keddike le accident ngaji dow ɗattol mbiyan kabala to ɗum woni jande dowdure kabala.
Sembe Seku, o kabaru mettuɗo nande waɗi jaati le fuɗɗode yontere nde, e mbiyan heddiɓe hemɓe Allah yafo ɗum ɓen. Dow kabaru muɗum ayen waɗi murtire jande ko fuɗɗi altinere sappo e jeegom lewru décembre ndu.
Nden mbiyan en jokkitoto fa hande banggal mini magga. Eyyi Ousmane Ñaly Buuli, mbiyan kaldal kawrural mbiyan kalangal woni kabaru minimagga yontere nde.
Sembe Seku noon jaati yalla sukaɓe koyɗe muɓe gattama e le kaldal ngal na yalla kokkama haala fa gollita ko woni hakkillaji muɗumen le dialogue national inclusif on, ɗum woni ko dartuɗenna.
Le guɓal arana sukaɓe ngal men jiidi le kaldal kalangal, ɓe kolliti kala ko wonno himmeji mabɓe fu hollitama le batuji ɗi.
E ley yingo an sukaɓe ana e kaldal ngal, ɓe kaliti ɗallaji mabɓe le hakkille an e dokkama darde mabɓe. Ɓe keeɓi haala ɗum Mali enen jeeyi, enen sukaɓe Mali ɓeɗen kani ɓamde tiɗallaji ko wartata e leydi meɗen ndi. Heƴaɓe sema fuyo sukaɓe kañi e gacca, sukaɓe ɓuuri hewde hen. Miɗon ɗon miɗon dokka hakkille amen, miɗo mila e ɓammitoɓɓe kewɗe nde ɓe keɓata e muɗum jaabuji.
Hono mawɓe ɓe hannden ɗo ko hani ka ana kani tottude sukaɓe ɓe yone yo kamɓe dari e darɗe ɗe fu le kala ko wonda e dokkodiral hakkillo e ley ko guɓaɗiɗo ɓal ngal holliti.
Ce dialogue n'est pas inclusif.
Gal kaldal gawana kaldal be leydi fuf gal kaldal yimbe hewbe so be tilike tan be ngaram e taw minga be kalaale darne amen be kalani ko he mabbe dum wiete halande hore mum mawbe ben jida juude laamu o sona suka be keba tinnare sabi hande feewunde wawa ko wadere tawe suka be ngala hen so hongon ko suka be kewa ton sa ba mi tendere di don tan kebata hen suka so suka be ne cefo be ketinta ko ben ko buri hewde suka be fuf yori mabbe illa mal bantali di
makum
endokali darnde
suka be hewbe watto tiagal hirandeji hiro jallininde gaga e tonton anan kani wadde dun cinemajika aljumare nogay e jeddi lewru desembre ndu dum do watto tiagal hirandeji a sukabe pati mbasi hawrude hen sabi jallinobe hewbe anan kani hawrude hen hono yoro kante e artist en jallinobe wobbe
denno mbiyonna jukitan yertere sembe tialli ben bangal sampuna ligue 1 o ngagnaloma sappo e gobo fi e le yontere jabbinande Ousmane Niali Bouli donc ko dun jogonda min bangal jawuji di
e sembe seku nyanade kulikoro ya avenir de Tombouctou donc ndiri ngaddi 1-1 ASB e Bakar Diankagne donc ndiri 0-0 Mamaria Asoni AC Kagne en donc ndiri 1-1 Stade Malien hayu sabanade mopti 3-1 YCD Kita hayu COB 1-0
ben tiagal leydi mendi nyande alal bare sappo jetti lewru desembre ndu mbiyen match modo ko donta non dum woni nyaloma sappo bo liga hakune FC Barcelona e Real Madrid min dum sakitike latike fay goto hawal goddo na hono
wona himbe domuno himbe jidno yide no bingaji kay wona
non
fay goto lenki watte bi hakune mabbe mabbe dure den famu do no match o latire kedde no Ousmane Dicko
hawme hawaka dum woni jabu mo yimbe fu ngadi pareel pade coup d'envoi classico o wadde hewande FC Barcelona kanyere Real Madrid kawri tawe mbadu hebaka gonda e ngangamu catalan non ana wowi nandudu maduji kawana joni do taton kanko Rakitic De Jong e Sergi Roberto ben do hore mbawale figitade e le billare taton Casemiro Cross e Valverde fede e ko Isco Davico Favarde e ko bedani hormu dole latobe akundebe Blugrana ka hakuna mudul hebali jabu natugol Vidal kanye Ansu Fati le watu latugo gol wadani Yusura catalan non bayli talib alal le figol gol do balon barsa woni ardido fa hande liga o de jogade toppi chapantate jeegon forodu e ardino adan daran real de madrid
sembe se ko mina acirani kabaru gidi hande
non tigi mbiyon calmini sukabe dow ko be keddi yewtere meden den mbiyon tan yo allah holle yawtere warorende
kedde hedare yewtere tous o gerende waran jukininde